sangangi. Bueno, ma bisa sabela. Sabela. izijulu umqondo ujuli kandal dugi miziphupume noma bengibizumanzini ungekholuthe emqondweni mele ngivume kuze zonke indaba zezwe zingijule ena mindandinembuzo emini iy'nsuku zizimoya ezinzima zingangehleli njalo nje ungibona ngikhala nje ibona la magama akhe amabili amatatu
Thank you. Sunday shuffle. Ukuba, ukuba. Sunday lamba. Hey, Sunday lamba. Go shuffle, ganamka. Hey, ba.
Today, keep on my timeline. I'm a little bit of a